Bandirabe amin ono hettino habo huje sukabe ummatore ko en bowi gaddan do aselfu inda an wan amnata Abubakar hadda anna modi faridatu mamma jangwan ani farida
sai yantan amina no gonda
jantan wala farida habo huje kes oye gaddan ta hijikabe amin la jadiro o
nani no man gaddani o haburuji ko duudi sanne men yaha men kalno on do kotol jande unko e gai unko gari maradi university gada majjum kalno on do sigilaji julbe hannanu men bo nyen fu men kantene on haburuji suka be do firtor bonnu ko on latol bal ko otani jar aya ileedi tubankobe
a wodi nino en bawe fududa jeddiga warani ko jangobe universite maradi fuddi jande mabbe to fagida noy fuddol jande o wonno wadira
nonino e fuddi jande mabbe gancabo beeda se cettino herde den en wadin men diga ton
balle jeddi gada ko jitaaki jande der universite maradi hese huuno fuuno don no warta hanono andiranu murtel lebbi jo janginobe der jangirde de jande den dari ardibe hawju jangirde den wakkati burtino sigila ko jitaaki jande den sai janginobe ben he jangobe ben fu gadi ko tittinkinade gan hebude mosole jangare jande hikaden Mohamed Mamman yawtidi he jangobe gom be kolli weltare mabbe
min jangi yamde jetati yaade midi fuuno dom yehira no wodire jangobe ben duudi ko min jidi ni woni murtereji tokkondirde din acce kanonde jangobe ngari jangude universite fufabe kanto jande mabbe non be tefa golleji seni murtereji din no ngada jande den wodata
bani ko torra wulu wulu e suma yere no tawa he jangobe be beltinake do kojitaaki jande de wobbe bani ko don cikka amadu kay holli ko kojitaaki kin tabbiti
ko elamme e gomnanti wada ko watte fu heba hisinde hitande de ganteto ruji kariji jeddi non tawe du tati no bay wadede der jeddire fu fadde idun wade jeddire fu tewtewruji
lebbi jodi wobbe gi jutirkam Salamu Hassan wi'i ko gomnati no hani durwa jande hikkade tabbita Rayanatu Abubakar kandu yami janginobe ben jurmo dun en acce jande den dartu
je souhaite
comme elle to wani ne balla golno do taw e hanti janginobe ambe bendu jurmo men
ki pert
naral ke bangal caka janginobe ben e gomnati no lawol tammude mauni
lalle jangobe mati kani sani do fuddol jande o
nonni no amina gan e ji du e dele somtir mabbe ga e ja e kantina hitan mabbe on ko jangi
to fagida noy won weltaage himbe der garti julbe o
nonni no amina himbe don walwilta sanni gan hori balde sadda julbe nato on ko sumere e der siri ko adi hankali sukabe kanjo on taggoji julbe morgol e bojinol hore e fijo gongo e gata jamma fu in e fay fungugo jammaari julbe gan cebo beda ketini hedde den den waddini me
julde no hucci warde sukabe ummatore fu du rewbe buri hollude ngari mu e nyande julde e be durwa jaboyde kolte mabbe e moroade der balde de du nyotobe no tawda sadorda har yottinde aadi
be d'habitude moi
wakati fu e julbe mi sode kolte mi moro mi sirio nyotobe be jottinta aadi mabbe Rwani mami sodi TC gude vaze miari yere nyogol mi hebaado hikka ma sey mi sodi miari
comme on le dit le jour de la fête on a
nyanne julbe men ciri ke pungol mi ibanniraabe am men jara jande sappo jemma ko men garta mi moroto morgol men ke mami noddi nyoto an hannem to makko pami
aujourd'hui
dudal mabbe no boytoro taccol hite kuran do der gallure nyamey ke ngani no woduno kolte kande jabe
duga kaenda
de fungadana kenana gam julde hitande fu na mi jabu kolte nyogol ko julde sengonga taccol hite kurangol no dom waddana min sadorma sanne kanu mi tembawi yottade fande yamde e go jamma e nyotude to ayi hankin ko hite ngen hoja law min koto nino golle kande wadede de ngadaka amma se wona taccol hite kuranga do min kantino law
ida ayukanamu
base nguje e kolte lobbe nyotade morgi iri iri dun tafete yi'e nyande julde
mi annini amina amma don deskabe on ko fungata jammaari julbe
nonino farida amma ni sai ta otri kan men jada
men jaha men jo joni har sigilaji julbe inna sukabe goni golle dato cede nyanya julbe
non ni no farida wakkati non ko sukabe ummato no hebata cede ko watta sigila julde mabbe hanni mo Abubakar Joni Germain daga ballayar na wada to sai en kettina mo do micro Sayyidi Abdu winditan
to wallahi kunu kai habo
to handen gerode e jawle fu lumum en jippake gan codobe ka en godi gala non fu fodde balle de kadan du balle den no kuri gortagal mangal wadan keme nay fa keme nay e wugu pamaral galdu wadan keme tati na keme tati e laso jawle keme jeddi gonano chonni gam ba yonda wobbe jaminu jofanama keme jeddi jeddi amma be cali sudude chonnobe bende gonga chotta foti keme jeddi dan amma debbe kebi keme jeddi
e jam
to amina joni koji eta do sukabe chottotobe jortode e jole
to farida sai ni men gatta na be jungo bi gada yesu to jona en natini on der chongunol bandu coupe national on no don no wade der stade general seynou kunche chaka gendarmerie e as fan do fiki ko wadi on gender mabbe hawi militaruje go o e yamu kasendo tefol ko kupa il faut wa on ko watte der senegal dubi ujinaje didi e sappo e jenen niger e mali fita nyende chapande didi e jetati der lehu september
nanino amina halledi tuban ko be mo jamde joynay on ko futuro e jahay fiki balme on ko e gata lokati fu hakune riverpool e totenam der stade wanda metropolitan donni men gaddini on kantol sigilar meden seni aser goen allo hollime
nanino fagida min bumbo mi yetti sanne amma ni en jaggita e bafi fu
hannon ne men boyi lokati fu men gaddane on kanjum bati lawol munyal lawol chabalno